kuna kuna. Natafuta tu maham ham, penzi lako tu tam tam. Baby please come come, it's been so long. My love is so strong, I will never do wrong. Come build me a home. Let me give you some love. Bila we you know I need you more. Nipeleke pole pole, nimekosa sorry sorry. Kana mimi sote sote, tukisota it's okay baby. Shika genge love, na ito buga love. Nitaku changanya, uniite buganya. Jumina wewe, tutatoa njeve. Nimina wewe, cause you are my baby.
Miaka nenda miaka rudi bado na kupenda. Raha tunabonda, kakitu tunajenga. Tenga after tenga, hey, makeja tunajenga. Watiaji tunalenga, chujioni minagonga. Mlango wanagonga, majirani wanabonga. Wanabonga sana, wanasema bonai. Bonai bogi benda, hey, unagonga sana. Sana sana, sana.
Let me give you some love, love.